Zigo Moinu, Mbari Demos, Mbarika Shakarian, Kabina Demos Shakarian, Mbarika Williams, Ndintu Mwizonse. Ine ndikungo ganiza kuti mbale woli maguno, wangofotokoza zimene ine ndimafuna kuti ndifotokoze usikuno, kuti iye anangotenga zoyankhula zanga kwa ine. Chifukwa, ine ndasangalala nawo uwu, ine ndikukhulupirira msonkhano waukulu uno, kuposa msonkhano waukulu uli wonse umene ine ndinayamba ndakhalamo. Ine sindinayambe ndaonapo msonkhano uliwonse umodzi wochuluka ndi chanjano chenicheni chotero ndi chikondi cha pa abale. Chinthu chinanso chimene ine ndachita ndakumana ndi nthumwi zambiri zakumwamba, abale atsopano amene ndakhala nawo mwayi wogirana nawo chanza ndi kuyankhulana nawo. Mausiku pang'ono chabe apitawo ine ndimamvetsera kwa mbale wa Baptist wakhalapoyo, ine sindikutha kuganizira dzina lake Arvin, ndipo iye anandibweretsera ine khadi kuchokera ine ndikukhulupirira ndi azakhali yake amene akhala muno usiku uno. Iye wakhala ali ndi khali la pemphero limenelo kwa zaka zina 20. Iye anabweretsedwa mu msonkhano akufa ndi nthenda amene mwina mwake adakutala akhoza kufotokoza chimene iwo ali ndi china chake chokhala ngati khate, koma si khate. Ino basi pali operesheni iwo akanakhoza kudula mtundu wina wachingwe pamwamba apa kapena china chake, koma iye akanakhala ngati chomera basi. Iye akanayenera kukhala pamenepo, ndipo pamene iye anali atakhala pamenepo mwina khadi lake sinatchulidwe kapena kalikonse, sanalowe mu mzere wa pemphero, mzimu woyera nandilondolera ine kwa iye, ndipo iye ali kumbuyo uku usiku uno ali bwino, ndipo ndife othokoza kwambiri chifukwa cha zimenezo.
The aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the aunt?
There she is. Wave your hand. Wave your hand.
Kodi ino mungayimirire azakhali a Mulungu akudalitseni inu mulongo wanga chifukwa cha chikhulupiriro chanu chochilimika mwa mwana wa Mulungu. Mulole iye akusungeni inu bwino mpaka nthawi imene iye adzakuyeranireni inu kwanu pamene chivundi ichi chiti kidzatenge chisavundi. Ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha zimenezo, kuganiza kuti iwo anasungira khali limenelo kwa zaka zonsezi tsopano, ndipo kenako linabweretsedwa kuno kwa ine ndipo linaonetsedwa kwa ine usiku uno. Inu mukudziwa ine ndimanena kuti zili ngati mkate pa madzi, izo zimabwerera kwa iwe pamene iwe uyesera kuchita china chake kwa wina wake. Tsopano ndakhalaponso ndi mwayi wokumana ndi ambiri ya atumiki abwino awa, ndipo ine ndithudi ndikuyamikira chanjano chawo chabwino mgwirizano uwu. Mbale Carr anandilengeza ine kuti ndidzabweranso chaka chamawa ngati Ambuye alola, ndipo ife tili pano pa dziko lapansi, ndipo chabwino ine ndikuyembekeza kudzakumana ndi aliyense wa inu kuno chaka chamawa kachiwiri, ndipo aliyense adzabweretse nthumwi ina limodzi naye wamwamuna ndi wamkazi. Tsopano pali chinthu chimodzi chokha chimene ine ndikufuna kuti ndinene china chake chaching'ono chaiso mwina mwake kwa mphindi yokha, chifukwa Dr. Reed ndiwoti ayankhule kenako, ndipo ine ndabwera njira yonse kuno usiku uno ndili ndi mamayilosi 250 omwe ine kuti ndipange ulendo uwu kuti ndidzamumverere Dr. Reed. Ndipo basi china chake chinachitika kanthawi kapitako chimene ine ndikanati koma Dr. Reed, ine ndikhoza kuyendetsa mamayilosi 1000 kuti ndidzamumvere iye, koma china chake chili chikhalireni ine kuno ndinkayendetsa mamayilosi 1000 kuti ndidzangomva zimene ndazimva kanthawi kapitako. Chinthu chopambana chotero china chake chimene thupi ndi mwazi sizingaulule, zimatengera mzimu woyera kuti uchite izo, ndipo kumuona wina wake yomwe analimbikitsa moyo wanga mwa njira yotero, ndipo ine ndithudi ndikhala woyamikira kwambiri moyo wanga wonse. Chimene ine ndimafuna kuti ndinene chinali ngati nditadzakhala konse ndi operesheni nkudzayitana dokotala wa mankhwala, inu mudzabwere kwa ine Dr. Reed nthawi yomweyo. Ine ndikhoza kumudalira mwamunayo kuti andipange operesheni ngati ndikhale nayo manja amene amakhulupirira mwa Mulungu. Amenewo angakhala amene ine ndingafune kuti agwire ntchito pa ine. Ndipo chotero ife ine ndikudalira kuti sindidzakhala nayo konse iyo, koma ngati ine nditatero ine ndingafuna iye kapena mwamuna wonga iye kuti agwire ntchitoyo ngati iye sangakhale kumeneko. Ine ndinali ndi china chake chimene chinachitika usiku atha chimene kapena dzulo masana kale chimene chinali kwenikweni chachilendo kwa ine, ndipo ine ndikhala mwachidule chifukwa ine sili kufuna kuti nditenge nthawi ya mbale wanga pamene iye ndiwoti ayankhule koma ine ndikuganiza kuti izo ndizothandizira ku ulumiki wanga ine ndimaonetsetsa zinthu zing'ono-zing'ono chinthu chaching'ono chilichonse chimakhala ndi tanthauzo kwa ine ine sindimakhulupirira kuti chilichonse chimachitika kwa mkhristu mwamwayi ine ndikuganiza ndizodzozedwa ndi mulungu chifukwa yesu anati iye akanati adzapange zinthu zonse zichitire ubwino kwa iwo amene amamukonda iye chotero choncho ine ndikukhulupirira kuti chinthu chaching'ono chilichonse mu utumiki wophweka wa ung'ono umene iye wandipatsa ine kuti ndikuthandizeni anthu inu kuti ndithandize aliyense ndipo inu nonse ndithandizo kwa ine kuthandizana wina ndi nzake kuti tikafike ku ulemerero muzimenezo chinthu chaching'ono chilichonse chimakhala ndi tanthauzo kwa ine koma izo zinali zovuta kwa ine kuti ndikhulupirire zimenezo dzulo masana pamene ine ndinasokoneza mutu wanga ku mtunda kuno ine ndikukuwuzani ine sindinayambi ndabalalikapo chomwecho moyo wanga ndipo kenako wanga mkazi wanga anandipatsa baibulo latsopano pala Krismasi langa lakale linali litangong'ambika ine ndakhala ndili nalo ilo pafupifupi zaka 20 tsopano linaperekedwa kwa ine ndi anthu a Houston Gospel Tabernacle zaka zambiri zapitazo pamene ine ndinayamba misonkhano yokopa anthu ndipo chotero ine basi ine ndimalikonda ilo mochuluka kwambiri ndipo ine mapepala ndi masamba zakuwoloka nyanja ndikuzungulira mpaka ine iwo akungothothoka nkumagwapo ndipo ine ndimatola tsamba mwina mwake mu Genesis ndipo ndimayenera kuti ndikayang'ane mbuyo mu Deuteronomy pena pake kuti ndikalipeze ilo mukudziwa pamene ine ndinangolibwezeretsa ilo mu Baibulo chotero iye anandipezera lina pa Christmas ndipo ine ndinkadana nazo kuti ndilisiye bukhu lakalero pambali ilo lakhala lili lokondelwa kwambiri kwa ine ine ndinati ngati ine nditi ndidzapite yesu asanadze mudzaligoneke ilo pa ine mulole ili lidzapite pansi ndi ine ndipo ine ndidzauka nalo ilo pamene ife tizidzauka chotero ndiye ilo ndi lingaliro langa mulimonse monga ine ndinkakonda kukamba nkhani yaing'ono ndikudalira kuti izi sizosinjirira koma ndinapita ku munthu anandiuzapo ine nthawi ina ine ndikukhulupirira anali mbale L. Prickett tidakumana ku New York ndipo ndinakumana ndi munthu iye anati kodi inu mukuchita chiyani ndi amuna amalondawa pokhala mlaliki ine ndinati ine ndiwamalonda ndipo iye anati inu mumachita malonda amtundu wanji ine ndinati assurance tsopano iye akaganiza kuti ine ndinati insurance maona chotero ine ndinati chitsimikizo iye anati oh ndi insurance ya mtundu wanji yomwe inu mumagulitsa ine ndinati moyo wamuyaya wamuyaya ndinati ine sindimagulitsa iyo ine ndangokhala wongogwirizira ine mwine ndipo ine ndimayesetsa kupereka iyo kwa ena ndikukumbukira nyamata amene ine ndinkaphunzira nayi sukulu nthawi ina ndipo iye anali wogulitsa insurance tsopano insurance ndiyabwino koma ine ndilibe iliyonse kenako iye anabwera ku nyumba kwanga ndipo anati bire ine ndikufuna kuti ndikugulitse iwe insurance anati ine ndikumudziwa mchimwene wako mchimwene wanga amawagulitsira a Metropolitan iye anati chabwino anati ine ndikufuna ndikugulitse insurance ina ine ndinati oh weuma zikomo iwe ndipo ino iye akhoza kukhala kuti ali pano usiku uno mchimwene wake iye amalemba nkhani mu The Upper Room buku The Upper Room chotero iye ine ndinati ine ndili nayo assurance iye anati chiyani ndipo mkazi wanga anandiyang'ana ine ngati kuti ndine wachinyengo iye ndipo ine ndinati chotero iye anati bire ndipo ine ndinati inde ine ndili ndi assurance ndipo iye anati oh ine ndikupepesa anati ine sindinatero ine ndinamva kuti ulibe insurance iliyonse ndipo ine ndinati ayi ine ndili ndi chitsimikizo ndipo iye anandimva ine chimene ine ndinanena pamenepo iye anati ukuti chiyani ine ndinati chitsimikizo ndipo iye anati chabwino iwe kutanthauza chiyani ine ndinati chitsimikizo chodala yesu ndi wanga oh ndikulaweratu kotani kwa ulemerero wa uzimu ndine wolowa wachipulumutso wogulidwa ndi mulungu wobadwa mwa mzimu wake wotsukidwa mu magazi ake iye anati bile iwe ukudziwa ine ndimayamikira zimenezo anati icho ndi chinthu chabwino kwambiri koma anati mwana izo sitidzakuyika iwe kunja kuno m'manda ine ndinati koma icho chidzanditulutsamo ine ine ndilibe nazo nkhawa ine sitimadandaula zakuyikidwamo ndikutulukamo mmenemo mwaona chotero ine ndikuganiza kuti umo ndi momwe timamvyerera zokhudza izo usiku athawu pamene ine ndinanyamula baibulo lija ndipo sindimaupeza mutuwu ndipo ine ndinadzatenga baibulo latsopano ilo ine ndimawerenga kuchokera mulakale ndipo ine ndinadzalengala tsopanolo ndipo ndinadzaliyika ilo pansi pa mkono wanga ndi kudzathamangira kuno. Ndipo ine ndinatsegula pamalo amenewo ndipo ine ndinaganiza chabwino apa ine ndikukhulupirira anali Yohane Woyera 16:21 ndipo sikunali kuwerengako nkomwe. Ine ndinati kwa mbalimo pamenepo ndi pamenepo ilo lili inde. Ndipo ine ndinadzangana mbuyo ndipo panali bepo pamenepo chotero ndinaganiza chabwino iwo anayika tsamba mosembanitsa mutsambamu. Kenako mbale wanga apa anadzabwera mbale Stanley, iye anadzabwera Bishop Stanley Kani. Ndipo ine sindikudziwa chimene mwamunayo amatanthauza ine icho chinali chitonthozo komabe iye anadzayenda kubwera pafupi ndi kumbali yanga ndipo iye anati, khazikika mbale, Mulungu mwina mwake akufuna kuti achite china chake, mukuona. Ndipo zimenezo zinangondilimbikitsa ine kuganiza kuti iye ankanene zimenezo. Ine ndikudabwa ngati iye anazindikira kuti iye ananenera. Koma ndikuyankhula kwa iye mphindi zingapo zapitazo ndisanabwere kumtunda kuno, ine ndikutsimikiza iye anatero. Chotero ine ndinazibweretsa izo mu uthenga wanga pa ululu wakubereka ndi zina zotero. Ndipo njira yanga ya mwano pang'ono yochitira izo yokhudza kakombo ndi momwe iye amabadwira pansi ndi kubadwa ndipo amatulukira ndi kudzakwa kadzuwa mame nkumagwa ndi zina zotero. Ndipo kenako chivundi chachimene iye akuyenera kufa nacho kuti abadwiremo kani kuti atulukemo. Ndipo ine ndimayesetsa kuti ndipange kufotokozera kwa mpingo chimodzimodzi monga adokotala apa ngati iye atapita kukamuthandiza odwala. Tili nawo madokotala lero amene amati iwe ukhoza kusisita phazi lanu kuseri kwa chidendene ndi kuchiritsa khansa pa nkhope yako inu mwaona. Koma adokotala wabwino sangamvetsere chinthu chonga ngati chimenecho. Iye amamuthandizira wodwalayo mogwirizana ndi bukhu limene iye akuwerenga lakafukufuku wa zamankhwala. Ndipo umo ndimene ine ndimayesetsera kuchitira kuti ndimuthandizire wodwala. Pamene ine ndiwona mpingo kuti ukudwala, ine sindimafuna kuti ndiziyesera wauza iwo kuti akuswa kugirana chanza kwatsopano kapena china chake bungwe latsopano. Ine ndimayenera kuthandizira iwo molingana ndi bukhu limene ine ndikulidziwa. Mwaona, ndipo chotero ndikaona mpingo ukuoneka ngati ukuyamba chikuku, ine ndimafuna kuti nditenge mankhwala omwewo amene ine ndikuganiza kuti ndi olondola, ndipo akhale achikuku, kuti ndichichotse icho mu mpingo, pamene ine ndiona tchimo likulowa amenemo, zimakhala mwa njira yake yomweyo. Ine ndinayesera kufanizitsa Esau ndi Yakobo, ndipo kenako nkuyitsitsira nthawi pansi, ndipo ine sindilowa mu zimenezo. Koma kuyitsitsira iyo pansi mpaka kugawo lotsiriza la lemba langa lomaliza loti ndigwiritse ntchito. Ndimayifanizitsa iyo osati mosakhala mwa malemba, koma monga Yesu ananena kuti iyo ikanadzakhala. Chimene dokotala wamkulu ananena kuti chikhalidwe cha mpingo chikuyenera kudzakhala masiku otsirizana. Iwo ukanadzakhala mpingo wa Laodikaya wolemera wakhungu wa maliseche wosauka, ndipo iwo ukanadzafanizidwa ndi masiku a Sodomu. Tsopano ife tikudziwa kuti icho ndi choonadi ngati inu mungazindikire izo mwambiri yakale. Iye anabweretsamo masiku a Nowa poyamba ndipo kenako masiku a Sodomu, ndipo umo ndi momwe izo zayendera basi mwanjira yofanana. Ndipo mbiri yakale nthawi zambiri yakhala yakudzibwereza yokha. Mbiri yakale imatero, ndipo chomwe chonso malonjezo a Baibulo amateronso mwachitsanzo monga mu Mateyu 3 amene anati kuchokera mu Igupto ine ndamuyitana mwana wanga. Tsopano ngati inu mungatsatire zofotokozera pa izo, anali Yakobo mwana wake. Iye anamuyitana kuchokera mu Igupto, ameneyo anali mwana wake wang'ono. Koma mwana wake wamkulu Yesu anayitanidwa kutuluka mu Igupto nayenso. Chotero ilo linali ndi yankho lapawiri. Chotero ndipo poona mmene iwo ankapitilira akuyankhula zokhudza zimenezo, ndipo kenako ine ndinabweretsa malingaliro anga a zimenezo. Ndipo ine ndinatuluka mu kuchoka pa nsanja ndi kupita panja. Ana anga popita ku nyumba amafuna kuti ayime kunja kuno kena pake kuti agule sandwichi. Ndipo ine ndinalowa, mkazi wanga anati, bire, ine ndinali wamanjinge kwambiri sindimadziwa choti ndichite. Anati, ine ndinakupatsa iwe Baibulo limenero. Ine ndinati, iwe sunalembe ilo ndipo sindiwe unalisanja ilo pamodzi wokondedwa. Iye anati, koma basi kungoganiza kuti ine ndinakupatsa iwe a Baibulo limene linali ndi chirema mkati mwake. Ine ndinati, chabwino, mwina mwake ilo silinali. Ndipo chotero mmodzi wa ana analitenga ilo ndipo ife timatha kuwamva masambawo. Ayi, ilo limaoneka labwino bwino, koma pansi pomwe panali masamba awiri atamatilirana limodzi, mwaona. Ndipo mutu wa 16 unali mbali iwe. Ndipo kenako kupitiriza kwa mutu wa 16 kunabwera mbali inayo. Ndipo wa 17 unayambira pa mwaona izo zili mwangwiro basi ndende chimodzi kudutsa. Ndipo pebala la ku India lija lopyapyala kwenikweni lomachilirana. Ndipo ine ndinali kuwerenga kuchokera pa mutu wa 17 nthawi yonseyo mmalo mwa mutu wa 16. Ndipo ine ndinaganiza Mulungu, chifukwa chiyani inu munachita zimenezo? Nchifukwa chiyani kuti pakhale chinthu choterocho tsopano? Ameneyo ndi ine kumverera, inu mukudziwa kuti ndione chimene icho chonse chinali, chifukwa ndikuganiza kuti palibe chimene chimachitika mwamwayi. Ndipo ine ndimaganiza za chitonthozo cha mbale uyu apa akubwera akundiuza ine, ukhazikike iye pokhala wansembe, ukhazikike mwina mwake Mulungu achita china chake kapena china chake mwanjira imeneyo. Ndipo ine ndinaganiza izo zingatheke bwanji? Ndipo kenako ndidakhala pamenepo ngati bingu kuchokera kumwamba izo zinabwera kwa ine. Tsopano izi mwina zikhoza kusapanga chiganizo kwa ine, koma izo zikutero kwa ine. Mwaona, ine ndikukumbukira muluka mutu wa folo kuti Yesu analowa mu sunagoge ku Nazareti kumene iye analeredwa monga mwa mwambo wake kupita muchalichi pa sunagoge pa sabata. Ndipo pamene iye anatero ife tikuzindikira pamenepo kuti wansembe anamupatsa iye Baibulo mpukutu. Yesu akuyang'ana mu mpukutuwo anapeza malo ena ake Yesaya 61. Ndipo iye anawerenga lemba. Kenako iye analibweza Baibulolo kwa mtumikiyo. Ndipo kenako pamene iye ankalimbenukira kwa omvetsera, maso onse analipa iye. Ndipo iye anati, lelo lemba ili lakwaniritsidwa. Ndipo ife tikudziwa momwe kuwerenga kwa lembako kunali kwa chilendo, chifukwa iye anangotenga gawo la ndime ya 1 ndi ya 2 ya Yesaya 61, 1 ndi 2. Koma iye anawerenga kutsika mpaka apa pamene mzimu wa Ambuye uli pa ine kuti ndidzamange osweka mtima ndi kuku kupereka kuchiritsa odwala ndi kudzatsegula maso akhungu ndi kudzalalikira chaka chovomerezeka cha Ambuye. Ndipo kenako iye anayimikira pakuti chotsatira chinali kudzabweretsa chiweruzo. Izo zikanadzakhudzana ndi kudza kwake kwa chiwiri osati kudza kwake koyamba. Ndipo iye anayimikira, ndipo anatembenuka, ndipo anati, lero lemba ili lakwaniritsidwa. Izo zinali za chindunji bwanji. Ndipo chiyani chiyani? Anali maneno otani kwa aphunzitsi ndi kwa anthu amene analipo kuti iye anakhoza kuzipanga izi kukhala zomveka bwino kwa anthu. Lero lemba ili lakwaniritsidwa, pakuti apa iye anali Mesiya, komabe iwo sanakhulupirire izo. Apa iye anali mmodzi wodzozedwa wa ola limenero. Ndiutsa chilichonse cha utumiki wake kuyambira pakubadwa kwake kumakwera chinali chidatsimikizira kukhala chimene iye anali. Ndipo komabe iwo sanathe kukhulupirira izo. Ndi maneno otani, koma iye akhoza kunena lero. Ndipo ngati munthu akanatatsekule maso awo, iwo akanadziwa, akanadziwa kuti ndi tsiku lanji limene iwo anali kukhalamo, pakuti ilo linali ola lake, pakuti iye anali apo pomwe akuchita ndendende zimene malemba aneneri onse anali atanena kuti zikanadzachitika mu tsiku limenero. Apa iye anali akuchita ndendende chimene Mulungu analosera kuti chikanadzachitika. Iwo anaphonya bwanji kuchiona icho? Iwo ankayenera kudziwa mwansanga poona chimene utumiki wake unali. Apo panali Mesiya, iwo bwenzi atadziwa zimenezo, chifukwa iye anati lemba lakwaniritsidwa. Ine ndikuganizira za lero. Ndipo zindikirani chomwe icho chinali. Wansembe anapereka mawu, mawu anawerengedwa, anabwezeredwa kwa wansembe. Ndipo mawu obwereza otsiriza amutu wanga umene ine ndinali nawo. Ndipo malemba anga amene ndinawalemba anali Luka oyera 17:30, pamene Yesu akulozera mbuyo ku tsiku lino limene ife tikukhalamo. Wolemera mbale wala ulikaya, ndipo komabe wovunda mundale, ndale za mpingo ndi ndale za mdziko zovunda basi monga izo zikanakhalira. Ndipo kenako iye anati, monga zinali masiku a Loti, momwemonso kudzakhala mu nthawi yotsiriza ikudzayo. Zindikirani zimene iye ananena pamenepo, mu tsiku limene mwana wa munthu adzaululidwe. Onani, masiku amene mwana wa munthu adzaululidwe. Ine ndikufuna kuti ndikope cheru chanu. Mwaona, iye anabwera mu mayina atatu. Iye anabwera ngati mwana wa munthu amene anali mneneri. ndipo icho ndi chimene iye anachita. Iye anatsimikizira utumiki wake pokhala mneneri. Ife tonse tikudziwa zimenezo. Aliyense wa ife akudziwa zimenezo. Iye sananene konse kuti iye anali mwana wa Mulungu. Iye anati, iye anali mwana wa munthu. Tsopano lero, iye ndi mwana wa Mulungu. Chimene iye anabwererako. Ndipo tsopano iye ali mumaonekedwe a mzimu woyera. Munthu wosaonekayo, komabe Mulungu. Mwana wa Mulungu. Muzaka chikwi, iye akudzakhala pa mpando wa chifumu wa Atate ake. Mene iye adzakhala mwana wa Davide. Iye anadzulula yekha poyamba ngati mwana wa munthu, mneneri. Mbado uno. Kudzera mu mbado wa mpingo. Mwana wa munthu. Kapena mwana wa Mulungu. Ndipo mu mbado wina, mwana wa Davide. Ana atatu. Koma inu zindikirani apa. Iye anati, kumapetwa mbado wa mpingo, iwo unali udalowa mchisokonezeko chotero, mpaka iye akanati adzaululidwe kachiwiri ngati mwana wa munthu. Pamene mwana wa munthu akululidwa. Kusakanizika kumeneko, kunali koyenera bwanji dzulo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti simuziponya zimenezo. Ife takhala tili nalo vumbulutso la mwana wa Mulungu. Koma lonjezo lotsiriza limene Abraham anali nalo, mwana asanapangidwe kapena asanabweretsedwe mukukhalapo, iye amene analonjezedwayo, mwana wolonjezedwayo asanaonekere, Mulungu anadzionetsera yekha uko ku Sodomu ngati mneneri, pokhala munthu mthupi, Mulungu. Elohim, monga ine ndina mumva wina wake akuyankhula izo kanthawi kapitako. Chimene Mulungu muthupi unali mwa iye. Iye anali chidzalo. Elohim ndi chidzalo cha Mulungu muthupi. Ndipo ife tikuzindikira pamenepo pamene Loti anaona, pamene Abraham anamuona iye akubwera, iye anati, mbuye wanga, panali atatu aiwo. Ndipo kumusi mu Sodomu, Loti anawaona awiri, ndipo anati, ambuye anga, kusowa kwa vumbulutso. Chotero zindikirani chimene chinachitika apa. Pamene iye anadzabwera. Momwe iye anazizindikiritsira yekha. Ife sitingakhoze. Kodi ine sindikananena izi ndikanayimirira pa zala zanga zakuphazi, mwaona? Mbaleyo analosera pamene iye ananena kwa ine chimene iye anachita. Lero, tenyani chimene iye anachita kudangotha kuwerenga kwa lemba limenelo. Masiku pamene mwana wa munthu osati mwamuna, osati munthu, mwana wa munthu adzadzulula yekha pakati pa anthu ake kachiwiri. Lero lonjezo ili laola lino limene ife tikukhalamo tsopano lakwaniritsidwa pamaso pathu pomwe. Iye anatembenukira nthawi yomweyo kwa wosonkhana ndipo 10 kapena 12 kaya panali anthu angati wosadziwika. Iye anachita chinthu chomwechomwecho chimene iye anachita ku Sodomu. Lero lemba ili laonetseredwa pamaso panu. Iro lapangidwa kukhala loona pamaso panu. Ndiye mbale wanga, mlongo, mthumwi, atumiki, chilichonse chimene ife tili pano. Ana a Mulungu, ife tili pafupi bwanji ndi kudza kwake ndiye. Ngati ife tsopano tikuona lemba limene iye analonjeza, basi moto osanagwe mu Sodomu kuti uwotche iwo, ndi kufanizira tsiku lino kwa ilo, ndipo kuona lemba limenelo pamaso pathu likukwaniritsidwa. Kodi ife tili pafupi bwanji ndi kudza kwa mwana wa Mulungu ndiye. Kuonetseredwa kwa malemba kuli pafupi bwanji, monga iye anachitira kudzera mwa Abrahamu, kubweretsa mpingo. Mwachoyimira chimene iye anali lonjezo kwa mpingo. Ndipo tsopano ife tikupeza mbewu ya chibadwa ya Abrahamu momwe iwo analepherera, koma mbewu ya chifumu ya Abrahamu imene ili mwachikhulupiriro mu mawu olonjezedwa tsopano ikuonetseredwa pa dziko lapansi lero. Ife tili kumapetwa nthawi, mbale wanga, alongo, ife tili kumapeto. Ndipo ife tilibe choyimira chimodzi china. Ine ndikuyenera kufanizitsa malemba chifukwa ndilibe maphunziro okwanira kuti ndidutse mawu ndi zinthu. Ine ndimapanga choyimira, koma ngati ndiona mithunzi, ngati ine ndinali ndisanaonepo dzanja langa ndikuona mthunzi, ine ndikanadziwa kuti ndili ndi zala 5. Ndipo umo ndi momwe inu mukuyenera kuonera zoyimira za lemba la chikangano chakale. Kodi izo zimachita chiyani? Izo zimayimira izi. Ndipo Yesu ananena kuti Sodomu anali mthunzi wa nthawi yotsiriza tsopano. Ndipo malemba omwewo amene analonjezedwa kwa Sodomu, malemba omwewo amene ankachitika ku Sodomu, amene Yesu anati akanadzibwerezanso okha kachiwiri mu tsiku lino, iwo akudziwitsidwa pamaso pathu pomwe lero. Mulungu akudalitseni. Muzaphonye izi, ndipo ngati ine sindidzakuonani inu kuno chaka cha mawa, pamene iwo adzakwera masitere agolide, ine ndikuyembekeza kudzakomana nanu inu mwamba kumeneko. Mulungu akudalitseni inu.
Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We Would you lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Atate ife tiri molingana ndi malemba ife tikuona akuonetseredwa pamaso pathu chizindikiro chotsiriza ndi choyimira mawu a Yesu Khristu anati izi zili chomwecho basi monga momwe zinali ku Sodomo ife tikuliona dziko muchikhalidwe chake ife tikuona mpingo muchikhalidwe chake ife tikuona wosankhidwa akuyitanidwa kuchokera kuchipembedzo chilichonse moyo umene uli m'malo amenewo ukusunthira panja tsopano kuti ukatenge maonekedwe a mbewu ife tikupemphera atate akumwamba kuti ife tidzuke mwamsanga Monga mbale wanga wangu onena tsopano iye anaona pamaso pake ndipo pamene iye anali atatseka maso ake unyinji wokha ukupita patsogolo pake oh mulungu ife tikumverera kuti pali unyinji umene suna khudzidwebe tithandizeni ife wokondedwa mulungu mulole ife tichoke pa msonkhano uno ndi chenjezo lotero mu mtima mwathu tikudziwa kuti lero lemba ili lakwaniritsidwa mu dzina la Yesu amen.
Our editor Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministers. Would we just, I know he's very heavy-hearted and
yes, just got
and,
his,
just
heard just now. Oh, yeah. Kumene, mwangomva izo kumene, kodi iwo alipano, mtunda sika anthu kwa mulungu. Iye aliwopezeka paliponse. Iye akuyenera kutero kuti akhale mulungu. Zinthu zina zazikulu zimene ine ndikuzidziwa kukhala zikuchitika mu utumiki wanga omwe wodzichepetsa zimakhala kudzera pa telefoni kapena wina wake kuyimba. Zinthu zazikulu nkumachitika. Tiyeni tigwirizane limodzi kuti mulungu achiritse anthu awa amene akudwala. Wokondedwa Atate akumwamba, ife tikuwabweretsa iwo mukukhalapo kwanu mwapemphero. Ife tikudziwa kuti usiku wina panali mtumwi amene anatsegeredwa ku ntchito zonse pamenepo. Iye anali mundende ndipo anali woti apita kukamudula mutu tsiku lotsatira lake. Kumusi ku nyumba ya Yohane Mariko, iwo anali ndi msonkhano wapemphero. Ndipo mkati kumene mwazipinda za mkati zimenezo munadzabwera lawira moto lomwe lija limene linkawatsatira ana Aisraeli. Kapena ana Aisraeli ankalitsatira ilo kudutsa mchipululu linadzalowa mkati chifukwa cha msonkhano wapemphero umenewo. Ndipo linadzatsegula khomo lililonse. Ndipo linadzamubweretsa mtumwiyo pa nseu kachiwiri mfulu kuti azitumikira. Ife tikumvetsa kuti atumiki awa anthu a missionary amangidwa tsopano. Iwo ali ngakhale chikomokere. Ambuye inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Imvani pemphero lathu usiku uno, o mulungu. Inu munati pamene inu mupemphera khulupirirani kuti mwalandira chimene mwachipemphacho. Icho chidzapatsidwa kwa inu. Ambuye ife tikukhulupirira ndipo tikupemphera kuti mu dzina la Yesu kuti inu muwachiritse iwo Ambuye kwa ulemerero wanu. Izo zanenedwa, zapemphedwa, tsopano mulole izo zichitidwe. Amen. Mulungu akudalitseni inu Jerry, inu mukhulupirire ndi iye. Bale Demos.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright, International Directors, stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up, Clifford Ford, Thorfinn from Seattle, Charles Colonel Young, Annie Christopherson, Turlock, Jasper Angler, Ike Aguinemi from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love him. Our U.S. Ambassador who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless him. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless him. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the file manufacturer. Jewel Rose, our Secretary Treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Urban, you see her back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he
except for all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all you wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Random. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, and we ever want to...
Tieni tibempere. Atati akumwamba ife tikhoza kupanga chithunzo siku ino chaino mutayima pambali pakhoma kamodzi ndipo mukuwaona anthu akudutsa ndi kumayika mosungira chuma cha Mulungu. Ndipo inu munamuona mkazi wa masiye uyu akubwera ndi ndalama yochepa chabe. Tindalama pang'ono chabe chachakhumi. Mwina mwake anali ndi ana ena ku nyumba koma iye anali nawo chidwi ufumu. Palibe kukaikira kuti zimenezo zakopereredwanso kachiwiri usiku uno. Pakhala pali anthu ambiri amene aperekamo, mwapafupifupi zonse zimene ali nazo pano muchopereka ichi. Chifukwa chinayikidwa patsogolo pathu kuti pali chosowa, ndipo mitima yathu ili muchimenechi Atate. Ine nthawi zambiri ndimaganiza, mwina ndikanakhala nditayima pamenepo, ndikanakhala ine ndikumuyang'ana mkazi wa masiya ameneyo, ndikanathamangira kwa iye ndi kukati, musachite zimenezo Mulungu. Ife sili kuzisowa izo. Koma mwina mwake zikanakhala zolakwika, inu simunamuuze iye kuti asachite zimenezo. Inu munangoima ndi kumamuyang'ana iye akuchita zimenezo. Pakuti inu munkadziwa kuchokera mumtima wake. Inu mukanadzamubwezeranso iye chifukwa cha zimenezo. Atate, ine ndikudziwa kuti inu mumadziwa zolinga za mtima uliwonse umene wapereka umu usiku uno. Ndi cholinga chake, ndi chifukwa cha ufumu Ambuye kuti ntchito iyi imene timasangalala nayo modabwitsa. Ndi chiyanjano ichi Ambuye cha zipembedzo zonse zazikulu za mdziko. Ife tikumverera kuti ndife anthu amwayi chotero kuti tili pano usiku uno mukukhalapo kwa Mulungu. Kumamverera mawu opambana awa akubwera ndi kumadzaonetseredwa, kumatsimikizira kuti Mulungu ali pakati pathu. Mulungu mupereke kwa wina aliyense pano monga momwe iwo akusowera. Iferi kubempera tsobano kuti inu mudalitse choberekachi pa ntchito yomwe chaberekedwera. Iferi kubempa izi mudzina la Yesu. Ameni. Mulungu akudalitseni inu.